Chuy,
y pile,
ahí,
zombie.
Esto es baby.
Hasta la vi.
Gane pega que papá, yo, que papá, yo, gane pega que papá, yo, que papá, yo, gane pega que papá, yo, que papá, yo, gane pega que papá, yo, que papá, yo. Akini angalia, namlipia bia. Akini katikia, pesa namrushia. Kaniroga kiwepesi, apana iwaza guest. Mimi nakunywa balimi, yeye nampa henesi. Akichiti muwacha achiti, mana kwa kufiti nasema simuachi. Wafanye kwenye viti ama kwenye miti, misi tingishiki nasema simuachi. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai.
Kufa kibodo Kani priga kipapai
Uyoyo
Akija geto nampa dodo
To the left, to the right, can you shake it?
Why for me, baby? Nah, I don't be no be, baby. If you need my kidney, I am ready.
Can you dance for me?
Of course I am Zangu,
I am Zangu.
And I can teach you, baby. Ijo yo dan le jima Ijo yo le ma joku. Say, have you wash your pants? Toss a lie. Do any have you do as a lie? She be na me, wake up my life. She be na me, want to be slack.
Just
a lie.
Gani pega ke papai, juju, ke papai, juju. Gani pega ke papai, juju, ke papai, juju. Gani pega ke papai, juju, ke papai, juju. Gani pega ke papai, juju, ke papai. Mama kipanda ndege ruka juu,
juju.
Tatembea kwa migu,
juju.
Panda range brand new,
juju.
Mitapanda kiliku,
juju.
Ata nikikufuma geto na msela, unona sipeni. Nipiga juju kibindira
Soma lama
Ati nimemwona na pimbi Anadanga kidimbwi Anakujuna shilingi
Niache Soma lama
Elementi maisha kamwaga lazi Tipsi ana mabwana shazi Fote fote body room unala chazi
Niache Soma lama pezi
Akichiti muwacha achiti Mana kwangu fiti nasema simuachi Wafanye kwenye viti ama kwenye miti Misi tingishiki nasema simuachi
Kanipiga kepapai juju Hey, keep up, bye. You gotta be good, keep up, bye. You, ah, keep up, bye.